Brother JJC, in the channel, babe. Channel, buddy. Oh, yeah, yeah, buddy, my lele. Lele, buddy, my lele. JJC, in the park. Monga, in the park. Ndari ndikulangize mene uziendesela zinthu zako chimwene wanga salari yako salari yako malo mutandiza mai ungo kalila kuja ndianzako
familia yanga ma pressure bus ndiye mina zandikwesa pass ndiri kumuoma ndi texta plus ndizimene wandipeza pass
mungu kalila ngoleke angolekeni ndipase dola nkaya mbegeni isemavutike ndalandisteni wamva
ine chomwene kufuna ubwere utatu ubwere uwiri anthu wazisangalala sikuti ndaba sikuti ndaba
akakhala masteni ali kuchipatala dala yadwala samasala iwe blaga ife ndikufani njala
pano ndusangalala sangalala Pasa minyama, sifaya paten, ndilibe ndalama Dalama ndilina yopano ndia bado Ina ndia mesh, ina ndia bando
Chimwene wanga usatero, ankolo kupolisa funika ya pero Achina shisha ni makero, asagui walise uli ni makolo wamba
Usandipia sentima, niwe wankuru kosova kalima
Blo, chonde usabele sinya, ndiza kalabu ndine zigaza kutina
Negativity my blacks, ndine bale wako sunga ndiwishe malax
Ndine bale wako saganize choncho, tawiro yake usitopola moto
Ine jomwe ni kufuna ubwele utatu, ubwele uwiri antu wasisangara Siku tindaba, siku tindaba
Akakala masteni yali kuchipatala
Mr. Oldies on